Lucifer, wamaku. Lucifer, wamaluati. Lucifer, wanzala koye mama. Ambisinyana saipala mambu mbukutaka. Zumbili ninawe mama ha. Uchitisholota lambo hanyangu nzukuma. Zumbili ninawe mama ha. Uchitisholota lambo hanyangu nzukuma. Ngapimisi mami wamilo, tonu kutukula, nisipu nikisia, kumwani vaninga kuwa mame vawe.
Malala, uwagulangu masuchi wanete.